celebrate your mama while she's still alive, cause no one knows tomorrow.
Miss Adi,
to all beautiful mothers out there, I love you, mama. NS,
sikuandika barua, application letter kuja, ilo linipokeaga. Na tena ukajituma, kila kukicha kutafuta, wewe ndo mama, wewe ndo baba. Na tena ulikanyaga miba, ukashinda njaa, nikulipe nini mama yo? Na kila kukicha waniombea dua, Rabana niepushe mabaya yo. Na nilipoteleza ulinirekebisha kwa upendo, na mina kwenu mama lama, amenifanya nimesoma, amenifanya nimekoma. Oh mama, amenifanya nimesoma, amenifanya nimekoma. Nakupenda mama, na kiwango sina, umenilea, hakuna mimi bila wewe. Nakupenda mama, cha kukulipa sina, hakuna mimi bila wewe. Gangari, mwanamke bomba, my mami. Ah, nyumba gari, nikulipe nini? Vyote havitoshi duniani mama. All of it, Mungu wakupe maisha duniani. Unione nikifanikiwa, mana daily ndo tuwaza. Na nilipoteleza ulinirekebisha kwa upendo.